It's a cause on the beat, loading.
Enwere mangu linuwa Oge mnuru kahanegu Wesio
Kaniga nuno chuku
Nulo chuku
Nuno chineke mamo Nulo chuku
Ekwem notu chineke
Oh,
ekwem nzukọ nke Chukwu
na
apostoli Chideke elu kasi elu nna
otito dere mmadu niye anasọ Chukwu
otito diri Chideke elu kasi elu nna
otito dere mmadu niye anasọ Chukwu
amen amen ọdị ngọzi ọ bụ nne Kristi ewo
ame 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 Maria
ọdị nsọ ọdị ngọzi ọ bụ nne Chukwu
ame 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 Maria
ọdị nsọ ọdị ngọzi ọ bụ nne Kristi ewo
ame